Jinsi unanichanganya moyo, sitwende 40 tumangalie oyo. Cause I'm sure no one else will ever know you like I do. Every day I'm looking for you, baby. Idi bidi bi body day, girl I will love you every day. Na kuhitaji every day, na tukiwa pamoja ni party every day. Mina we dada, we dada we, tupate pesa mina we dada, we dada we. Yote nasema na kuelewa dada, tupate pete na kuelewa dada. Sitende basi tukisongea dada, maisha yetu nasongea na. Sitende basi tukisongea dada, yote nasema na kuelewa dada, tupate pete na kuolewa dada, maisha yetu nasongea na. Ona machozi natoka kwa macho, unanichinja ukinitizama kwa macho. Unajitenga moyoni mwangu we, wajitenga kweli. Najisikia moto ndani, mwenye atanitorosha ndoto ni nani? Na kuwa salamu kinichunga, songea karibu kikatami nitasonga. We dada, we dada we, tupate pete mina we dada, we dada we. Yoto nasema na kuelewa dada, tupate pete na kuelewa dada. Sitende basi tukisongea dada, maisha yetu nasongea na. Sitende basi tukisongea dada, yoto nasema na kuelewa dada, tupate pete na kuolewa dada, maisha yetu nasongea na. Hey, suna nijali, mina kwangu mini nakujali. Hey, una niangali, ukinitizama na angazi wewe. Suna nijali, mina kwangu mini nakujali. Jinsi unanichanganya moyo, sitwende 40 tumangalie oyo. Cause I'm sure no one else will ever know you like I do. Every day I'm looking for you, baby. Idi bidi bi body day, girl I will love you every day. Na kuhitaji every day, na tukiwa pamoja ni party every day. Mina we dada, we dada we, tupate pesa mina we dada, we dada we. Yoto nasema na kuelewa dada, tupate pete na kuolewa dada. Sitende basi tukisongea dada, maisha yetu nasongea na. Sitende basi tukisongea dada, yoto nasema na kuelewa dada, tupate pete na kuolewa dada, maisha yetu nasongea na.